Downloaded from ilovezedmusic.com.
Vipi siju unanisikia. Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka nasahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama, yani twakuwazaga. Vipi nyumbani, hali ya mumeo na wana na anti Shani, wachimwaga kidonga changu charo, mado kinanitia tabu. Najitahidi kukaza roho, ila nadhidisha adhabu. Tena silali bo, nasubiri maajabu. Maumivu yangu yajapate zangu. Simba nikawa chui, heroine.